Yo, hallo. Yo, res. Hola. Sindo, hivyo hivyo tu. Shagla, nisha usio, tuende. Ndoto ni mfresh na tourist. Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli meet with the alchemist. Kaja nairo kwa janja kusiti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Gaban mamendes, London metulis. Ndoto ni mfresh na tourist. Mzuri mduli wa gelu. Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli meet with the alchemist. Kaja nairo kwa janja kusiti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Gaban mamendes, London metulis. Ndoto ni mfresh na tourist. Mzuri mduli wa gelu. Yo, amedai ikifika ngwari ati njipe shugli juu ataki chali. Jabani mamende ukunda waka Smith, independent na liye na mamonchoka. Kwani kuna swali? Sijadhani. Mtoto ni mshifre tu warinyo. Jumini mana badman, I need me a bad girl. Dodge tikimbunga El Nino, hebu 66 tufungwe imvinyo. Alafu sisa oya juu imi ni msani, venya na liye na nipenda sana. Niko tu baruda na kishash, nilitumia headbrush, nika get ki headrush. Clash of the Titans. Hivyo munga mkuja bazi kufunza manigas. Wakikwara kufunja na sikufuza maninja. Sakizwara kukuja kazi kupuza na inja. Nikigwari zikuchazi nikufuza majigas. Kwa club tu wa super shika banjuka. Stoke through one two katuna shida banduka. Pombe kisha buy through kwa super place la maduka. Bizi ya mahoka ina nawiri, Jesus mzuka.
Go hard or go home, makondo josi watu kondon. Na tuishi Sodom, on God that pendi kwa abnormal. Mambo ikenda combo straight up, angalia watu na chiligi nao. Black yet I'm proud, wow, bow down, nastaki kuwa loud. Vile mambo uenda ulidhani, ulianua Brenda, kumbe ni Brendan. Mtoto mkamba, yela, ilibidi nimempia brown, I feel jealous. Culture shock, alchemist, Leila mble na megeuka. Plus I feel failures, na wanaume wanapenda kuteta teta. Off-white tunayanua offshore, na potion kidogo kwa mbosho. It's alright, tutaifanya roshio, kama leo jeme pita threshold. Jila pia dealer, nimekamu na vitu za kuheal the nation. Na misemo kushinda zile za leso.
Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli meet with the alchemist. Kaja nairo kwa janja kusiti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes, London metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa gelu. Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli meet with the alchemist. Kaja nairo kwa janja kusiti rongrendo wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes, London metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa gelu.
For real. Leo mini nacheza westi, huku islando jo wa shani jua. Super wa mutu ni besti, umeshindo na mbip, manzejo unatusumbua. Bora tusura ni sexy, wachana na haga butu tanunua. Anajua mini na jeshi, just in case motherfuckers wajaribu kuzua. Mtoto ni msafi mtali, usijifanye utaki msani. Msupa anapakia na dayani weke, ati sihitaji kazi. Akapea kila mutu wa rongrende, mamtasis cousins. In case ulidhani, hizi ni mambuembe wambie they something charging. Yo, bado ni kongangari, bado misi chadari, kama kitu mwoto. Moto tunaongeze ya paraffin. Baby pussy yako imenijazi ya gallery. Nina ibid maka na nipea salary. Mie my G's tukikuja ni mapara rada rada. Nichafu kila mahali ukikana mi. Doto wa mutu ananitadadi wakadina.
Doto ni mfresh ni mtouris.
Mama sita mwa.
Extravagante Maria, she different sort of.
Extravaganto.
5-star hotel, she don't make decent orders.
Decent orders.
Only rock Louis V and my shit's imported. I hope her soul is frightening it, yeah. But no complaints, I'm liking it. Me give her the thing, then me piping it. The first time we met was in Alchemist. I dropped the bag, then she whined for me. But she no whine for no waste, man. Broke boy hate when I make it poor. Ask her if she had enough, but if yeah, then tell me more. Me akwa me and Gilsa na kakalifa. Na kauna dig your story, na faka nisa. Yeah, napenda usherati sindio, mnapata picha. Anapenda mangwati, shots uzitaka sita. Mui mada na mada kika. Beat it up kama jabs za konje. Upe na gama rap za isa. Perfect, kuna vibes o tuonge. Real rap, isi number 9. Usiende uko ju talent onge. Wrong rende ina bump kwa speaker. OG ya kunanga kumbe. Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli meet with the alchemist. Kaja nairo kwa janja kuseti wrong rende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes, London metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa gelu. Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli meet with the alchemist. Kaja nairo kwa janja kuseti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes, London metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa gelu. Ndoto ni mfresh on tourist. Tuli meet with the alchemist. Kaja nairo kwa janja kuseti rongrende wa nyama mstuni. Yuni halangadi Tuesdays. Jaban mamendes, London metulis. Ndoto ni mfresh on tourist. Mzuri mduli wa gelu. Ndoto ni mfresh on tourist.
tuli meet with steel chemist akaja nairo kwa janja kusiti wrong rende wa nyama mstuni dunia langadi Tuesdays jaban mamendes landon metulis tatoni mfresh and tourists mzuri mnduli wa gebo.